kiss, baby.
Na wazo singe tokea, ningeongea nini leo. Bila ya penzi lako, nge enjoy nini leo. Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo. Toto sop sop tumbora kuvaria crop top fane sawa nini. We don't talk talk sitaki shovonisha blog bro. Yeah
la 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 kifuani
la 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 la
kichuna la la usinzie
la 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 la
mbembeleze ni kuimbie. Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepo ngangari, na kuvunja kiti. Kunifunika mba, za upendo wake, amenibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, hawajui nona zidi kumpenda. Siku kwenye kimuwa mvua, tukivuwa vua. Sema taji laze kwenye kifua, unanijua jua. Masaji ya mafuta nikikuchua. Wazi laini, mtoto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini, we don't talk talk. Sitaki shobo nisha blog blog
yeah. La la, la 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 la.
Lala kifuani
la la, la 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 la.
Kichuna lala usinzie.
Kifuani.